deadhousezambia.com.
Love is Padejani. Nation now, Pike.
Padina.
Your favorite Janza.
Mr. Tom C. Cooking it.
Zero, you wanna ni zero.
Who you wanna ni zero?
Zero, you wanna ni zero.
Who you wanna ni zero?
And now we're not good.
Who you wanna ni zero?
And now we're not good.
Kumbuka pomwe bambo wako na mwalila zintu zina nkala zovuta mwati kukalila ine munga mai wako ndalimba na zolimba kusakila ndalama kutu yende kusukulu fikulili ronze ndiri panjira kuyetela kutipeze ndalama sukulu sasieo jiwe mwano yamba longwa dalila weo niwo nakula mwati muka tisunge mweo ah ha. Zero mwananga.
Zero you mwana ni zero.
Zero,
you wanna ni zero.
Who you wanna ni zero?
Ana we na kutiana.
Who you wanna ni zero?
Ana we na kutiana.
Who you wanna ni zero?
Kaya nuka tanki Wakonda faka na voro. Sofuno sakira kunangu pisi weki nchito ni zoro. Utoma uku marutuku Dalema kubere wanguku. Chipanda mama posa kira zomwera mchito ni kutuma mwa ina nudaba wai mwana wangu
Kuyo punzi la lomba wa yamba kuba mwanzo cha mama nika kusunge nino manga nyumba ya malonda pageti. God's sake mwana wangu wenchinji wezo kula bwino uifia mbili atiku to school kupunzi la grikacha noziva kuweza ofama palomba mweo mweyamba ganja sikuru mwekana ni jeli maplanda mwana wangu chinja mtaona masani wewo uluva njila na ganja.
Zero yu mwana ni zero.
Huyu mwana ni zero.
Zero, you wanna ni zero.
Who you wanna ni zero?
Ana we na kutiana.
Who you wanna ni zero?
Ana we na kutiana.
Exclusive to Zonefly Entertainment Music.
Come see the beat bomb.
Download music at deadhousezambia.com.